Karangu, karangu.
habaruji ko sukkabe ummatore do studio kalangu ko min ummu umaru e abdumumuni ali nyalli jottinten to mo abdumumuni jangonda
jamni Allah kay ummu habaruji di gaddanden alal o wanda hittinantobe
en jehan agades yilaru ko sukkabe ummatore hawtade e kabbinibe wonno gada der leydi agades be jahana der departement mo ingal tariki men ko kokketen handen sukka debbo Hamsatu e kitino wono latol bal e kantorde cognilor balli yilaru ko sembintinde holare hakkune sukkabe ummatore be leydi agades e kabbinibe nonni
non jatti wadi ummu jeddire wittine den yilardu en den du wada ko watta hakkilo fukkingo joodo der cekantaraaje de en den ni en kettino ko Anise Karim waddi firta dengal fulfulde
e be ngada kemdi don sukkabe rewbe e worbe yuwi le commune mo ingal ngari notaade dum watta holare hakkune sukkabe ummatore kanyo renobe himbe Idrissa Musa goto e Sigilib
ingal e
ingal no departement on burdo tawrede rafke jorande nagu gam o herrana hedde tawa mali e leydi Algeri wujjoobe drogue e kaborde fu tokkirtana ingal denne sukabe ummatore den no kandi hebanede tindi
dans ce departement
kam sukabe ummatore be pamando fi rafinde nagu hakkilo fukin ko wodun enda do sabi be mi jong o be ngattan holare e golliddi gollobol hakkul mabbe e sogeji
parti d'aujourd'hui
min pami sogeji kawdi di filande nagu din ngidi golliddi amin der lawol bugal habaruji
des informations
nous les minen rewbe no wodi halaji kewdi gondi no tuudi yago yeso min gollida e kabbinibe gam min kala nabbe ko wonno wadi
tarkashi kala do inde sogeji mamman suntal o golde lobbol wad ander mudum
j'ai vu l'engouement
mi etindi gadaado o no hawri tirkabe ummatore ummatore de no baylan jikkuje mu en wodi du kondam be gollido e sogeji kawdi de filande nago
ted o kawono departement mo Tirozeri
lewru janvier waranden joni ko wattani cergal dewle nonni kema jeego o kan wada don doni fedde dina alsilama gal kan wurtini andi norde yasi do ardangal an horejo mun Jibril 40
furtaje halborgi hiji
sukabe ummatore deni o don jidi dewlude hanana neddo tawre gollal mun halal gam duudal mabbe no wawi latade jangube hantini non saito abirabe mun en kawriti cede dewlinde don en dewlinde madu tokkiti ta ko nyamnude ma ande de ka sato fu to don cadale mawde den tawa no wodi wakati de jonde debbo bangado der baade on torrete gam ibe don jia ko kanko e gori ko fu teddengal mangal latani be le hoggo don ayi debbo nan tambeldum sai to dew gangal du jiwirini
ay fogi tiara
umu joni sai jento enden ni der commune ga yattukabe ummatore la soji dido ni enden wadobe lumako mu kadana ekentinoje ko watta lumako mabbe go enden e cingol company ji di enden ni be keba yadu yeso der majjum
non non jati Abdul Mumun da sigila odo ni bi en sudu sawra bo departement ko sukabe ummatore do gattol jungo projet mo NSSI gambe nangana sukabe ummatore be ko watta ni be keja ko e mabbe nani ko fadel alu dani mi firta e dengal fulfulde
e kintinon goldo wattande sembe yaade sukabe ummatore kanyo arzukunu jogorte Abdourahmane Amadou horejo sawara sukabe ummatore departement mo gaya
on a identifié 40 jeunes
millimana sukabe ummatore la soji dido dum du tawa kenana e kintinde be der golleji mabbe potori
sont en train de faire
tagal balle jegon ko be ganna e kintinon gol kam sukabe ummatore be war fotti be bi hunde be libe same
funda tianuma
indujon kulle de min ke bi wadde e kintinongol miden ken e yide yaadu yeso der maaji
muna ganin cigaba
a travers ce
kintinongol min kebe ngol min peccidi ande amin
c'est vraiment important pour nous
do han kan aisibay
kulle ko mi andano fuumi andi dum ko beede taka fuumi da faamani dum mi wala dumi da ela wadde hunde ko nafata kan kan
ajin ware mo amite mo koni
ere e kintinongol wada na doso e der wulde tengo mambe tunga der commune motanda
Abdul Mumuni en kalan tarika suka debbo ekitinowo latol bal mo wuro maradi o wodana dubi chapande tati o indirta kena Hamsatu o rabo
suka debbo o duni fuddirana latol bal gol bere maradi de enda handen o darni latol bal makko gol enda o wari o mo ekintina suka be rewbe enda kettino ko Mohammed mamman waddi firta dengal fulfulde
o tawda kana e talkuru jande ko ekkintinon lattol baal illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom Hamsatou Rabo, ɗume wattimo e laatade debbo ekkintinon lattol baal?
Mi heɓaana talkuru licence illa duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego, nden ko mi fuɗɗi miɗo ekkita sukaaɓe rewɓe ɓe wuro Maraɗi latol bal. Arande mi tawa kana nder fedde latol bal nde leydi Niger mina duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeego on yaago duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego, ngam golle noon ɗe giɗumi waɗi giimi to ɗum hatta mi feccida himɓe e andal ngal keɓumgal.
Latol bal hunde noon ko yiɗi nder ɓernde makko Hamsatou Rabo no wonduno saɗarma
saroɓe am. Arande ɗum tiɗani kam fudo inna am le kewɗe imo hooƴa are am imi gollidirta o suuɗaɗi fara abba am iɗum woodi hoyirna, ngam o golloowo mawɗo no woodi kaalooɓe ngam wara ɓanndu am, no woodi do miijooɓe ko hano golle latol bal ko ɓiɗɗo debbo wala sakitande lobbu nder leydi men Niijerdi.
E nde tinnaare waɗi ko worɓe no teddinamo sanne ardiiɗo fedde latol bal ko région ɗo
Hamsatou hokki hoore muɗum sanne ko watta latol bal ni nder région amin sembiɗa, omo haani du teddineede ngam o hokki misali yahde e ummatore leydi meɗen.
Biro joɗanigu leydi Amérique nder Niger hokkimo tammal darja sappo e tati lewru me, kanko woni jokkotoɗo ekkintino fedde latol bal sukaaɓe rewɓe ɓe duuɓi nogay ɗo nder Niger.
Joni saynate nder coñinol ɓalli
sa kettunoɗen ko Habibou Garba waddi Soumana Amadou firti e ɗengal Fulfulde.
Para fii latol bal ni illa ko ɗum fuɗɗe leydi men Niger hitaande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeego e jeegon, joom woni go'o ko AS Nigelec no waawi laataade toraandi leydi Niger. Caggal ɓe ngaɗi latol bal balɗe noga e tati hakkunde maɓɓe pelle ɗe to AS Nigelec woodanani toɓɓe capanɗe joyi e tati dow fikondartu super ligue o enɗa tawaamade kono jokki kawoni AS Douane woodanani toɓɓe capanɗe nayyi e tati, nden noon no waawi wiyeede ɓe keɓi laataade yeeso e dow fikondartu latol bal e leydi Niger hitaande hikka. Kono sappo e tati warde sappo e joyi lewru me wonno ko ɗum waɗi ton endam Benin ko wiyete oppen mo Benin ko hawri waɗoɓe taykondo hewɓe ƴuuɓe leydi duniyaru kewɗe, non tawa leyɗe yaasin ɗo tawa leydi Niger, Togo, Nigeria, Burkina Faso hawtade e Benin ɗo ɗum waɗa ɗon endam, eɓe gaɗa ko watto keme taton yuuɓe nokkuyiɗe fof ko wari waɗi taykondo on endam. Ɓi leydi Niger mbiteɗo Samsia Sabiu mo duuɓi sappo e go'o yehi heɓoyle taykondo endam tammal daldal ngal kanŋe mawgal.
Somadalla Abdoulmoumouni ɗo min darnata habaruji men ɓe Fulfulde, seeɗa labbe holɗi min jeɗɗino warore min gadda habaruji mon ɗum jeɗɗinottono sabi en kirten to jam hirti.